waxaad nagala socotaa waa SBS Somali. Coronavirus waxaa lagu tilmaamay inuu yahay cadow xirfad badan, halka saynisista kale uu shaki ka muujiyay in weligiisba la ciribtiri karo. Waa wararkii u dambeeyay ee faafka xanuunka coronavirus iyo caalamka oo dhan. Dr. Anthony Fauci waa la-taliyaha dhanka caafimaadka ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, waxaana uu ku tilmaamay COVID-19 cadow xirfad badan isagoo ka qaybgalaya shir ay qabatay Vatikaanku oo looga arrinsanaya khatarta caafimaad ee adduunku wajahayo. Caqabadaha ka dhalanaya COVID-19-ka ayuu Dr. Fauci ku tilmaamay inay ka mid yihiin awoodda caabuqu u leeyahay inuu isbedbedelo oo hadba nooc cusub isagoo ah uu soo baxo. Wuxuu u sheegay shirkan oo dhanka internetka ama online-ka lagu qabtay Khamiistii in faafkan uu xaqiijiyey in sayniska iyo kalsoonida laga qabo ay si joogta isu bedbedelayaan, saynisyahanna gaar ahaan looga baahan yahay inay qiraan inaysan hayn dhammaan jawaabaha.
When we're going through a very difficult situation like the evolution of an outbreak,
marka aan ku jirno xaalad adag sida isbedelada faafkan, dadku ma jecla inay maqlaan ama fahmaan isbedelka socda ee cudurka iyo waxa laga yaqaano. Isbedeladaasna waxay keenayaan in aragtidaadu isbedbedesho, maadaama macluumaad cusub ay soo kordhayaan, taasina bedelayso wixii aad hore u taqaanay. Waxaa dhici karta in waxa aad taqaanay ay aad u yar yihiin, markaas waxaad isticmaalaysaa waxa aad aaminsan tahay iyo inta caqligaagu ku jirta, ayuu yiri. Shirkan ayaa la sii qorsheeyey ka hor inta uusan faafka coronavirus dilaacin sanadkii la soo dhaafay. Sanadkanna caalamka ayaa ka wada shaqaynaya sidii loo heli lahaa xal lagu soo afjaro qalalaasaha caafimaad ee uu sababay. Guddiga Yurub ayaa soo jeediyey in dalalka xubnaha ka ah oo dhan ay xooggooda isugu geeyaan samaynta iyo qaybinta daawo COVID-19-ka loo isticmaalo oo la gaarsiiyo dhammaan dalalka uu midowgan ka kooban yahay oo 27 dal ah. Marka laga soo tago qandaraasyada tallaal ee ay hore u gashay midowga Yurub, waxay sidoo kale isku dayeysaa in la sameeyo oo ay doorato 10 daawooyin lagu daaweeyo COVID-19-ka, iyagoo ku tala jira in 3 ka mid ah daawooyinkaasi la ansixiyo isticmaalkooda marka la gaaro bisha Oktoobar ee sanadkan. Stella Kyriakides waa gudoomiyaha caafimaadka ee midowga Yurub, waxay sheegtay inay tahay in la dardargeliyo hawshaasi, laakiin ay ku kalsoon yihiin in inta badan shacabka Yurub la talaali doono dhowrka bilood ee soo socda.
At present, over 30% of the EU population has received its first dose.
Waqtigan hadda la joogo, in ka badan 300% shacabka midowga Yurub waxay qaateen talaalka koowaad. Talaalka labaadna waxaan gaarnay 12%. Dal kasta oo xubin ka ah midowga Yurub, ama ha noqdo dal yar ama mid weyne, xarumaha talaalka ayaa hadda laga hirgeliyey, waxayna talaalayaan muwaadiniintooda. Tirada la talaalayana way sii kordhaysaa. Waxaan dhihi lahaa, ayay tiri, in midowga Yurub gudihiisa la saadaalinayo in si kalsooni ku jirto aan u gaarno yoolkeenna ah inaan 70% shacabka tallaalno marka la gaaro bisha Julaay. Caabuqa ka dilaacay Hindiya ayaa heerkii maalinlaha ahaa ee ugu sarreeyay gaaray shalay oo Khamiis ahayd, iyadoo baahida loo qabo qalabka lagu neefsado uu 7-laamay, iyadoo sidoo kale xanibaadaha iyo banduuyada lagu soo celiyey magaalooyinka iyo gobollada qaarkood. Tirada dadka xanuunka laga helay ayaa gaaray 400,000, taasoo ah markii labaad wixii ka dambeeyey markii xanuunku uu sida daran uga dilaacay dalkan bishii la soo dhaafay. Kaysaskan cusub ayaa tirada guud ee Hindiya gaarsiinaya in ka badan 21 milyan oo qof oo xanuunka laga helay. Dr. Vijay Raghavan waa la taliye dowladda Hindiya ee la taliya, waxaana uu sheegay in wejigan cusub ee faafka cudurku uu yahay waqti muhiim ah, wuxuuna ka digayaa in dalka ay ka dilaacdo mowjadii 3-aad.
A phase 3 is inevitable given the high levels of circulating virus.
Wejiga 3-aad laga fursan maayo maadaama caabuq aad u badan uu hadda dadka ku wareegaysanayo, laakiin ma cadda wejigan marka uu dhici doono. Waxaan se rajaynaynaa inuu si tartiib tartiiba u bilowdo, laakiin waa inaannu u diyaar garowna, ayuu yiri. Dalka dariska la'ah ee Pakistan, saf dheer ayay dadku ugu jireen magaalada Karachi talaalka. sida muuqatana dadka ayaa isha ku haya waxa ka dhacaya dalka Hindiya deriska la. Dr. Sayed waa madaxa xarunta Laal oo ku taala Karachi, wuxuuna sheegay in 3 maalmood ka hor xaruntan lagu talaalay 7,000 oo qof oo keliya. Khamiistiina in ka badan 45,000 ay yimaadeen si loo talaalo.
The virus does not believe in boundaries.
Caabuqu xad ma yaqaano. Markay dadku arkeen xaaladda xun ee ka jirta Hindiya, waa sababtaas tay dadku u imanayaan xaruntan si loo talaalo. Dhammaan Pakistan oo dhan dadku hadda way rabaan in la talaalo. Maanta oo keliya dad ka badan 45,000 ayaa xaruntan soo booqday. Dad badan oo rakaaba ayaa ku yaacay duulimaadyadii u dambeeyay ee ka soo baxay dalka Nepal Khamiistii. Ka hor inta aan la soo rogin ama uusan dhaqan gelin mamnuuc la saaray duulimaadyada caalamiga ah. Duulimaadyada ayaa la joojiyay iyadoo looga hortagayo kaysaska COVID-19 ka ee cirka isku shareeray ee dalka Hindiya. Duulimaadyada Nepal ka soo baxa ayaa intooda badan waxay sii maraan Hindiya. Duulimaadyada gudaha ayaa horey loo hakiyay bilowgii asbuucan. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron wuxuu taageeray madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo sheegay in la wadaago farsamada ka dambaysa samaynta tallaalka COVID-19, laakiin wuxuu sidoo kale Mr. Biden ku adkaysanayaa in mudnaanta koowaad ay dalalka qaniga ahi siinayaan sidii tallaalka ay ugu deeqi lahaayeen dalalka saboolka ah. Hogaamiyaha Faransiiska ayaa sheegay inuu gebi ahaanba taageerayo in la furo difaac casaaran samaynta COVID-19-ka ee shirkadaha sameeya ay leeyihiin farsamadeeda. Wuxuu intaa ku daray in midowga Yurub ay iyagu hagayaan markay noqoto deeqidda tallaalka, wuxuuna ugu baaqayaa UK iyo Mareykanka inay tallaal dheeraada sida midowga Yurub oo kale ku deeqaan.
About the vaccination worldwide, I want to repeat here something important.
Markay noqoto talaalka caalamka, waxaan doonayaa inaan mar kale ku celiyo arrin muhiim ah. Yurub waa qaarada ugu deeqsisan caalamka. Talaalka aan sameynay, waxaan haysanaa 65 milyan, waxaana dhoofinay 45 milyan. Maantana, tusaale ahaan, talaalada ay soo saareen Britain iyo Mareykanku hal xabba xataa ma aysan dhoofin. Waa inaanu dhahno, waxaan aad ugu faraxsanahay deeqsinimada aan muujinay. Haddii ay jiraan dalal talaalka iyagu isku koobayana, Yurub kuma jirta, ayuu yiri, ma nihin dad saasa. Ugu dambayntana, saantiista caanka ah dalka UK ayaa sheegay inaysan u badnayn in COVID-19-ka la ciribtiro. Saadaasha faafkuna uu yahay mid aan runtii fiicnayn waqtiga dhexe. Professor Chris Whitty ayaa sheegay in dunida oo dhan ay sii socon doonto in laga diiwaangeliyo tiro badan oo dhimasho ah haddii dadaallo badan aan la gelin in dadka nugul oo caalamka oo dhan ah la tallaalo.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-a ee SBS Somali.